nini, hataki tusamehane. Ndani wani shapata wengine, anasema nitaki mimi, hataki tusamehane. Wangu kitambo kushafanya mengi mambo, kini leo na shanga penzi kulikatisha.
Kabisa, kabisa.
Kikweli unatesa, kikweli unanyanyasa. Nimegundua ulonza nae utamjua, utaimaliza nae utomjua. Sikosa la kuniacha kisa kusalimiana na mpenzi wangu wa zamani, wa zamani. Sikosa la kuniacha kusema tusirudiane wala tusisamehane. Ushapata mtu wewe, na ushampa kila kitu, wesu wa mtu wewe. Shapata mwingine, anasema nitaki mimi, hataki tusamehane. Ndani wani, shapata mwingine, anasema nitaki mimi, hataki tusamehane.